bitogurene bangoreme kana nduhere gosira bitogurene bangoreme kana nduhere gosira
oya mboya mwana wa bangoreme gaseronga wine mahena mangana gano gatakubona mete hebato gakubona
ugerinti gireri daftari ne karamu ugerinti gireri daftari ne karamu wasani bane basi usangani na ba mwalimu wasani bane basi usangani na ba mwalimu myaka 30 jera mbohu mbohu myaka 30 jera mbohu mbohu etabu yane bane kana bendu hego sira etabu yane bane kana bendu hego sira
mboya msani wane bore sana amangana kano kakira moto kakumunyora ngarayiko ngarasire vamule tabu yasha kunyora moto akukira uwonswe ngabusikaini ngarasire msani wane
asante sana umukonche wane nyamboge kukundi waza mwana wetu
Tunaenda pale kwenye mauno. Tunde. Yani Nyamboge toka pande za Kitaramanga, Msoma, Mara, Tanzania. Niko kwa South Record, producer wangu May. Ni mnoma sana, ni mnoma sana. Tude! Wapi mambo, wapi mambo, wapi mambo. Wataipenda tu. Ya mwaka uwe 2018 ni noma sana. Tude! Kata! 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 Sijaona, sijaona mauno, sijaona mauno. Tude! Hapa turali, hapa turali. Ni kazi tu. Kanyaka! Kanyaka! Ah. Nimekukubali producer wangu. Ha, we ni mnoma, we ni mnoma mei.
Wei, kana nkemba sariri mbane. Mugeri tigire shure. Ah, ake mutanti gavanto baito. Mohi kiri keri kandaro moko. Wanasema maisha ni popote. Nitafight na nitafanikiwa. Wewe mwenye wivu na mimi. Mungu hana wivu nami hata siku moja. Hey. Woku wanirobinya chacha pore sana. Wokura wano mocho kura wacho. Wata wano mbwine. Sabere no kui no mwese wakans. Hehe. Aba hii samba yetu naipata yo. Tabu yane, tabu yane. Tabu yane, tabu yane. Tabu yane, tabu yane. Nyanko yane, nyanko yane. Nyanko yane. Toburene, toburene. Ni toburene, nigare sire.
Producer May Touch.
Gagai wakasie waya na spana. Wambio wenye roho mbaya watajiju. Kochofu mgonche wane. Pande za mchanchari. And all my classmates students from Brinkman Secondary School. I think that nowadays you are feeling unhappy. By the way, I'm in the lounge in the corner. We are together. The life is everywhere, my fellows. What a note. Boy, I'm one of Angoleme.